5, 6, 7, 8.
Timeless.
C'est Seminole.
A Bruce Newton na Jack, Jack on the beat.
Niko noma lakini nina faith. 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 Niko noma lakini nina faith.
Ati wanakuita wewe nobody. Kukubeba ndogo nikawezi. Hawajui Mungu kwako ni daddy. Ukimcall haitaji please call me. Ni Jehovah chief inspector. Baba yao ye terminator. Hata mademoni ziwezi kukuguza. Jumejipina Holy Ghost fire. I know I can do it, I know I can do it, I know I can do it, do it, do it, do it, do it. I know I can do it, I know I can do it, I know I can do it, do it, do it.
Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith.
Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith.
Yalala, rent imepanda pia wax imekalalas. Koma zinabamba town bili kwa mfuko. Wafuasi wazazi wanati na mababi. Wanataka money hawataki hii imani. Inaponya, inalinda, inakupa nguvu. Life bila jabu da utakula ngumu. Utakula utalalala. Life bila Christ baze utakula ngumu. Fanya Buda watakukaa hivyo baze. Weka imani au sio.
Lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith.
Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith. Niko noma lakini nina faith.
Hizi ni mashida gani mnashinda mkisema?
Amjui kuna faith. Amini Mungu Bwana. Faith can move mountains.
Sina rent, lakini nina faith. Sina fees, lakini nina faith. Niko single, lakini nina faith.
Niko na gold, domana nina faith.
Niko noma, lakini nina faith. Niko noma, lakini nina faith. Niko noma, lakini nina faith. Niko noma, lakini nina faith.
Niko noma, lakini nina faith. Niko noma, lakini nina faith. Niko noma, lakini nina faith. Niko noma, lakini nina faith.